useme kidogo mwenzio kama yo shura. Ukipinga hoja, tanipa mizogo kama yo kamkara dunda. Mina jona gizani, mizigo misilia funda. Nilobeba moyoni, siwezi pingana na nafsi. Nina kupenda mwenzio, inipa nafasi. Sitoituka kevyo, nimeguswa na nyasi. Kunyuma isho mizo mwenzio, na kupenda basi. Na weni pena mwenzio, nimemisi vitu vyako vya chumbani. Ulavuka teviuno vyako kama feni. Mwaya
ma, love you, love you, love you baby. Ma, love you, love you, love you baby. Ma, love you, love you, love you baby. Ma, love you, love you, love you baby.
Subiri, subiri, mimi ni kwambie. Wawili, wawili, wewe na mie. Nikuite nani, oh, kila jina rifanani, eh. Ni vitu flani, eh, unanipa burudani, eh.
Toto na mawingu mbaka su, tafanya madingu kupatugu. Taimba kawimbu kwa jiri yako wewe.
Wasikuragai kwa sababu ya mapende, nazisaka salati ili badai tujijane. Mama, mama, mina hisi kama movie today. Mama, mama, mina hisi daktari ni wewe.
Ma, love you, love you, love you, love you.
Ma,